Jay Pride made it.
Tivotele ni mwam tendere. Zambia, don't we afika? Tivotele ni mwam tendere. Umodi ichikondi mtima wabwino. Joke and Mr. Freeman. Unta we afika ya chisanko. Alienza lindu fulu. Tandi mawati Tieni tikwiri tsenchito bwino. Sitifuna nkondo miseu. Sitifuna misozi ndi magazi. Tikola tundili moti. Tilizunge ni mdima watu onse. Ufulu si chiwawa. Tivotele ni mwamtendere. Tigwira ne manja tose. Kubota ndufulu watu. Osati chiwawae. Tieni tikale achikondi. Tisama nyoze mzatu. Zambia ya tukundi ya tutose. Tivotele ni mwamtendere. Misauti kale abwino. Palibe mainsu, palibe nkondo. Malingaliro watu ndi osiana. Koma mtima watu kale umoti. Ana atu akuona. Zomwe tikuchita lero. Tiwapunzi temtendere. Kutima wakale abwino. Osati chiwawa ya hii. Tieni tikale ya chikondi. Tisama nyoze mzatu. Zambia yatu ndi yatu tonse. Tivotele ni mwa mtendere. Mtendere.
Mtendere.
Umozi.
Umozi.
Chikondi.
Chikondi.
Zambia yatu tonse. Osama ngomenyana. Chisanko chisati patutse. Kale wina pambane. Tose tikala Zambia.
Tivotele ni mwamtendere.
Ndima watu kale wabwino. Masanko watata. Koma tikoli tatala. Tieni tikale chitanzo. Ku Afrika yonse. Zambia yatu tikola mtendere. Tivotele ni mwamtendere. Kuvota ndi ufulu, mtendere ndi moyo, tisanketo golo, mwamtendere.
J Pride made it.
Miracle Entertainment.
Joke and Mr. Freeman.